Bona kama nalewa peke yangu nyini nimewastukia. Ajili ajili
saga,
ajili mama ajili
saga,
stale yangu mwenyewe
saga,
inanipa changamoto
saga,
pombe napenda mwenyewe
saga,
zinanitoa jasho
saga,
baridi
saga,
za moto
saga,
zinashuka zikijoto
saga,
imelewa mgeukie mwenzio mwambe na kupenda, noreze mwenzio mwambe na kupenda. Omeleso meleso
Nesa, 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 Nesa.
Omeyumbo, meyumbo
Yumba, 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 Yumba.
Omeleso meleso
Nesa, 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 Nesa.
Omeyumbo, meyumbo
Yumba, 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 Yumba.
Bombe sio chai wewe.
Baby, wanja juru chinyumbani kwetu. Imelewa, imelewa.
Imelewa.
Imekunwa sana, imelewa.
Imelewa.
Imelewa, imelewa.
Imelewa.
Imekunwa bombe, imelewa.
The Mix Killer.